Government ya Uganda ngeita mkachika kavunanzi wa kunsonga zibi mpuliziganyo mugwanga Uganda akaiti waka Uganda Communication Commission UCC esikiri the president wechibina chen UP Robert Chagulan Senator Mbobu Wine uroge na masu nukwanga wati adumira wana Uganda basa uroku wanga tia wati wagenda Google Play Store okusa uroku jayo apwe manjidu wanga beat chat okusa uroku wanga tia wati wajia ambisa monteka teka zoku uliziganya na delanga internet jidua kumbisiri vyo kuronda Chagulan Senator oluvanyuma la government okulangira mbutongo nitigenda kujako internet na dambisiri vyo kuronda yatandika mbutongo okusobola okupanga bacha kunga bana Uganda okweza apa manjidwa nga bitchad okusobola okupanga tiye bacho basi garanga bawuliziganya na dalanga okulonda kugenda maso kakati olwaleero senkuru akachika kavunanzwa ku nsonga ze senkuru akachika kavunanzwa ku nsonga ze bempuliziganya aka Uganda Communication Commission UCC Nyombi Tembo babadenga yogera kiri bana mulire asikeredde bano bonna ategezeza nti tebagenda kusoboka eranga ne apwe ne yabirchat bagenda kupanga tye bato bagiremesa okubanga tye bete okola kubanga ebasinga okugu mu nsonga za teknolojia Nyombi Tembo nga yogera kiri bana mulire ategezeza nti bana Uganda bonna buchi bagenda maso nokubanga tye bogera mu nteka teka iyo kwagala okubanga bwati wata wangula kaluru bachitegera bulungi era nga tebagenda kubakiza okubanga tibeyambisa app eno nga abasinga ebalowooza
chateleme basa musanyo yo tujimanyi mbategeza ntujimanyi bulungi bit chate kosa bluetooth ina protocol gye bayita nostrum gye kozesa okosa unlicensed spectrum ama yengo geta wa license okola ku communication meters 10 mita 2 tujimanyi to wewe agala kozesa yo okumenya amateeka tojja kusobola kukikola kubanga tujimanyi nabagambye nga regulator zensi ngo kubana abakugu mu byempuliziganya mu gwanga cyo kibagamizana nchidimu ni naba kugu banji nyo ba software engineers ne ba electrical engineers ne ba bimani nyo ba bisoma nyo ba bimani so echo kireme kuba cha musa nyo echa bit cha bichimani nyo no kusinga abakibagamba so there's no problem